Ekifaananyi eky'ekkumi n'ebiri. Yesu Kristo yakola ebyamagero bingi ng'amaze okuzuukira. Lumu ku makya yali ayimiridde ku mabbali g'ennyanja, ng'era abayigirizwa baali nga bamaze okuvuba ekiro kyonna, era ne batakwasa kintu kyonna. Yesu Kristo kye yava abayita. N'ababuuza nti, "Ab'emikwano, mukutteyo ekyennyanja?" Bagamba nti, "Nedda, tetukunakwasayo." N'abagamba nti, "Musuule obutimba bwammwe ku ludda olwa ddyo olw'ennyanja." Olwo ne balyoka bakwata ebyennyanja ebinene nnyo, kubanga byali binene nnyo nga tebayinza na kubyetikka. Olwo abayigirizwa tebaategeera nti yali Yesu Kristo eyali ayogera nabo. Omu ku bayigirizwa kyava agamba nti, "Owange, ono ye Mukama." Era bwe baatuuka ku lukalu n'alyoka abagamba nti, "Mulye." Yesu Kristo yamaze okukuma omuliro ng'era afumba ebyennyanja, kubanga yamanya nti enjala eteekwa okubaluma olw'okutambula nga bavuba ekiro kyonna. Bwe baamala okulya, Yesu n'alyoka agamba Peetero nti, "Simooni, gwe omwana wa Yokaana, onjagala nnyo okusinga bano?" Peetero kye yava amuddamu nti, "Ee Mukama wange, omanyi nti njagala." Olwo Yesu Kristo n'amugamba nti, "Liisanga endiga zange." Yesu n'addamu n'amubuuza nti, "Simooni Peetero, onjagala?" Peetero kye yava agamba nti, "Ee Mukama wange, omanyi nti nkwagala." Yesu kye yava amugamba nti, "Dabirira endiga zange." Ogwokusatu, Yesu n'abuuza Peetero nti, "Simooni Peetero, omwana wa Yokaana, onjagala?" Olwo Peetero n'addamu nti, "Ee Mukama wange, omanyi nti nkwagala." Yesu n'ayongera okumukakasa nti, "Liisanga endiga zange." Era Yesu n'abuulira Peetero okufa engeri gye yali agenda okufaamu, erinnya lya Mukama lisobole okugulumizibwa. Era Yesu n'alyoka amugamba nti, "Ngoberera." Ebyafaayo bitutegeeza nti Peetero yayiganyizibwa nnyo kubanga yakola omulimu gwa Yesu, nti era yakomererwa ne ku musaalaba. Naye ye yasaba bamukomerere ng'omutwe bagusulise, kubanga yalaba nga tekimugwanira okufa nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yakomererwa. Mukwano gwange, senga Yesu Kristo akubuuza nti, "Onjagala, liisanga endiga zange," kiki ky'oyinza okuddamu?